Ni stupid ku argue na fools.
Fresh out.
So
say
si argue na fool. Na kanga cool. Naona ma snake wameona check wakaanza ku drool. Ni kwako mushrooms. Najua magoons. Na ngusha chwani unaona platoon. Imekuja mtani na wako na tools. Gojeni ni ash ni medi. Relax ni wafanya wa sound ready. Kulas mshari buwax. Sezi wa trust. Nini ka Sunday. Amnanga class. Missy and the loss. Acha ni cheke. Unongea ni kawe ni boss. Unadai kulipwa ni kawe ndio boss. Na unanitanga monene. Amjui nani mmecross. Ask your sources nani ndio sauce. Nini ka breakfast. Newton ma toast. Sausage samos. Amna asante. Cash cow katu lipani ma agent wanaendeshaje ma posh kimbia kwa blogs endo katafute public support by nayo mkatu circle ni small wa real ni wa few wengi ni ma actor meske iko mtu wa mkono analia ati anataka kulipwa kama contractor au ni makansa mfereji mefungwa kama hiyo chapter acha sasa tuone nani atakukanja vilapo liko una kanjo unakula buzz niko umedandiwa tunaongelea character si hata maziwa lines napiga unaona tu red kalilia masoja unavamiwa wow. Ni stupid ku argue na fools so sezi argue na fool na kanga cool naona ma snake wameona check wakaanza ku drool ni kwako mushrooms najua magoons na ngusha chwani unaona platoon imekuja mtani na wako na tools. Chila leo niko kazi na sina patience ya fiti na whiskey na mimi na black. Paka madwanzi au ni mambili kimo wamesimama kwa shoulders za shark. Tama ya ganji nafanya BP na panda wivu inakupea heart attack. Wanaomba maji na hata sijamaliza kwa pepeta ini counter attack. Ati mna try? Ati kuniharibia image? Fuck your image. Tuonge ukweli naongea mavi unanusa sewage. Atufanani hatutoshani unalisha family unalisha village. Na kuanga boss unakuanga waka media kiku. Kuita wambia yondo leakage. Chungana na ras. Gold ndio kala kwa glass. Madranya wananiona wana blush. Drip ya mafala ina clash. Shindo jina mafano na trust. Tudaku ni ufala, heshima ni must. Gossip ni ufala, heshima ni must. Na ukipima na crash unakula buzz.
Fresh up from
Nigerian Hits.com. Siya tamaziwa. Lines na piga unaona tu red. Kalilia masoja unavamiwa. Wow.